salminanam bandiraɓam meɗe haalanaon ɗo yewtere mawde. Ndeɗo yewtere koye deftere Allah ummi ko Yeesu haali ndeɗo yewtere. Kettuɗe no feewi, wonno ɗon ko gorko joom gandal emo anda hay batte. Joom gandal o yiɗi fewnude galle, o wi gallam o ene foti fewde, omo foti darade e nder duuɓi kewɗi. Mami mamo e dow hayre nde ganduɗa ko tinde. Haade a gantinimo o moƴƴi, toɓo ari, kenuli mawɗi gari, ilam ene ŋabba. Kono galle o ne tinno no feewi, o yanata ha abada. Te galle o waɗa fondation koye dow hayre moƴƴere. Joni mami haala ɗon pour affaire gorko mo anda hay batte. Kankone o mahi galle, kono noon o mahi koye dow cenal. Ndo gantini nde o wi ha o gallam kay ko joɗɗo, ahan toɓo ari. Ndiyam ɗam noon fuɗɗima ñamde ɓalal he, ahan galle o noon yani. Eneni ko ndani, o luuki woy woy, gallam yani. Ndiyam nawi gallam. Galle o kay yanan ngati koye dow ceenal ma hono. Yeesu haali oɗo histoire pour hollude en. Weesu wi kala kettiɗo haalam yo jaggu ɗum. No wayno gorko joom gandal ni, kooliɗo haalam fo heɓan gurdam ha abada to alijanna to. Holi haala ko potammi andude. Yeesu wi komi laawol faade Allah. Holno mbaɗirten ɗum joni? Yeesu ko Allah nuli ɗum e aduna he. Yimɓe hewɓe ne ndewe makko, omo haalnanno yimɓe gilli Allah. Holno yimɓe daɗirta ñande ñawore nde? Omo umminannoɓe cellani ɓe so mimi ɗumen. O rokkiti wumɓe ɓe aduna muɗumen, hay mayɓe woɓɓe ummini ɗumen. Yimɓe ɓe ne jinnomo no feewi. Lamɓe adamɓe mawɓe ɓe gañinomo, ɓe garitimo, ɓe nayimo yeeso ñawowo. Hewɓe mabɓe tutte makko, eɓe jawinomo no feewi. Ɓe pewnanimo kufune giye. Seedeji ɗi nde wonno ko seedeneji kaali ɗon koko wona laawol. Hewɓe piinomo, ɓe peŋimo e dow leggal paltodirgal. Yimɓe andunoɗomo ɓe ne daramo omo maaya. Gando mawɗo waɗimo e nder yanande makko. E nder balɗe tati o ummiti, o wurti kadi. Allah jaɓino mayde Weesu pour nde enen. Weesu ɓame pinison bakatuji men. Won hen e onon hettiɓe kalfinɓe ho e muɗumen diine goɗɗo. Ɓen ma gone dow fondation bonɗo. E nder deftere Allah wi ɓe jahata ko jeyngol. Wone moɗon anduɓe cikkata Weesu maayi ko mayde moɗon en. Gonɗon koye dow leydi tindi. So mayina kay tata ko Yeesu gonduɗo. On keɓan gurdam ha abada. Ñande ñawore nde hay goto e moɗon hulata. E nder deftere Allah eɗen jangga laawol lamɗo. O waɗani ɓi ko weltare mawde. Yimɓe fo noddama yo ndenndita en. Jogiiɗo e basɗo fo noddama. Lamɗo meɗen noddiɓe hokki moni fo wutte beele mba ɓornade pour affaire feeto ngo. Noddanoɓe yo kawru hen fo jettima. Noddanoɓe yo garnotoɓe fo ndewi ko damal galle naati. Hen gorko goto sali ɓornade o wutte joɗɗo mo ganduɗa kañum rokkono. O wi e nder ɓernde makko robbam ne yooɗi. O mawni kini no feewi, o sali ɓornade o wutte. E nder denndital heɓe fo ɓe beltima. Ko wona o gorko ɓorninoɗo comci muɗum ko jiida e comci feeto ngo. Kanko omo mettinno no feewi. Ko addanno kam mawni kinade? Min mettini ngati comcam no mbayno tekkidani no tuuni. Nimsiɗmi fo koko hanno kam ɓamde oɗo wutte joɗɗo pour feeto ngo. E nder he lamɗo o yettimo nadde weltare mawde. Lamɗo o ndaari o gorko mawni kiniɗo. O wimo an gorko ko mbatta ɗo a ala robbo feeto ko dartata? Gorko o noon ronki ko jaabimo. Lamɗo o wiɓe yo juuɗe ɗe koyɗe ɗe kaɓɓe ha mbiya kreɗe ɗe beddoɗonmo e nder niɓɓere mawde to ganduɗa bojine keewi. Yeesu haalani min affaire o gorko mawni kiniɗo pour rentinde min. Wata min kul e nde ñawore. Deftere Allah wi en neɗɗo fo joom bakkat. Yimɓe fo no gandi ɗum. Joom bakkatuji kewɗi en ɗi berlete jeyngol tan ha bada. Matawne kay haala maɓɓe ka ene heewi doole. Hewɓe ne kalfini koye muɗumen beele Allah ne yaafo ɗumen. Hen woɓɓe taw miijaki ndewata ko laawol baabiraɓe muɗumen. Hen woɓɓe ene molto e njuulu muɗumen e sadaka muɗumen kane moƴƴere muɗumen beele ne jaafe. en wobbe ne molto e korko mudumen e sagdakaaji mudumen belene jafé e be belti e dum be bay kono o gorko mawni kinido cialido bornado wutte feto goni hewbe jotto yeso Allah kalfina ko e mudumen mojjere badanno be bayata kono gorko bornino tekki tundi ciekude oni ngati on na wayno kono boowal dani werlano be beddetene kay e der jengol Allah wi e der deftere mun hay goto arata e am ene farno andube be ma lamdotir hollawol gol gandumi Allah jogi ham yafe Allah ne jogi dande de salminiri leñol fof dugude balejo hokke bodejo e fofof jogude lawol hokke rewbe e worbe suka fof wesu wi ko mi lawol faade Allah holko yidi halde do Yesu Christ are der aduna e pour haw wurda worbe be ko worbe bonbe be nangunomo mbarimo Allah jabi mayde makko e lomtare amen hen wobbe mbiyan mami halfin horam lawolam no gorko mawni kinido ni nyande nyaawore nde mabbe berle der jongol so mbaayi miji don yaafare nde ngostode lawol modon gol kolode Yesu ko onon mayani te on kulatana kay nyande nyaawore